Yo, dedication to all refugees in the world. Thanks to you and Sierra for protecting us. Don't worry, things will be better. To the one, Galar, Kavira. Come on,
everyone counts to participate. Refugee, everybody should celebrate. Refugee, nasi tunayo nafasi. Nisiku yetu lazima tupati. Everyone counts to participate. Refugee, everybody should celebrate. Refugee, nasi tunayo nafasi. Nisiku yetu lazima tupati.
Maisha imekuwa ni safari yo. Can never give up. Shida matatizo utaweza vumilia. Mge mkanda kesho ni yetu. Kesho ni yetu. Everything gonna be alright. Don't worry, you get up, smile and go. You are counted.
Everyone counts to participate. Refugee, everybody should celebrate. Refugee, nasi tunayo nafasi. Ni siku yetu lazima tupati. Everyone counts to participate. Refugee, everybody should celebrate. Refugee, nasi tunayo nafasi. Ni siku yetu lazima tupati.
Nangea kwa sauti wakimbizi duniani. Tumetoka kwetu kwa sababu mbali mbali. Walo tupokeye lazima tuwashukuru. Tulipo sasa tupachukwe kanyumbani. Tunajua tumepitia shida na magonjwa. Leo tena ni siku yetu. Refugee day lazima tushereke. Tushereke nyumbani mana kuna corona. Nawa mikono na sabuni kama kujikinga. Uwe mzungu mweusi jamani, wish us the best. Our day, please participate.
Everyone counts to participate. Refugee, everybody should celebrate. Refugee, nasi tunayo nafasi. Ni siku yetu lazima tupati. Everyone counts to participate. Refugee, everybody should celebrate. Refugee, nasi tunayo nafasi. Ni siku yetu lazima tupati.
Tuna siku yetu wakimbizi kila mwezi wa sita. Tusherekee pamoja kwa umoja. Kila moja anaweza fanya utofauti. Kila hatua zihesabiwe. Ni ndani ya ushirika wetu sisi. Hakuna mmoja ambaye ni salama. Mpaka kila mtu hawe salama. Salama. Umoja ni nguvu wa ndugu. Kila moja anahesabika. Maana kila moja ni muhimu kwa mwenzake.
Everyone counts to participate. Refugee, everybody should celebrate. Refugee, nasi tunayo nafasi. Ni siku yetu lazima tupati. Everyone counts to participate. Refugee, everybody should celebrate. Refugee, nasi tunayo nafasi. Ni siku yetu lazima tupati.
Thank you. It's a dedication to all refugees in the world. It's just a matter of a time, and everything would get better. As you're celebrating this day, hold on. And remember, winners never quit.
It's just Dudu Man, Kavira, Gelor, Nasirius, the virus.
Everyone counts to participate. Refugee, everybody should celebrate. Refugee, nasi tunayo nafasi. Ni siku yetu lazima tupati. Everyone counts to participate. Refugee, everybody should celebrate. Refugee, nasi tunayo nafasi. Ni siku yetu lazima tupati.